So lovely. He beat me so lovely. Katuo Yomanzi. I mean, see you exactly why I like her. Killing a Jew and Nikua, there's no other chick like her. I guess neither to me or to Jina Moja can describe. Shaki, wambie what I'm talking about, yeah.
Malaika,
Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she looks like a malaika.
Malaika,
yeah. Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she moves like a malaika.
Malaika,
Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she talks like a malaika.
Malaika,
yeah, she's mine.
Malaika,
yeah, yeah. Malaika, enyewe hilo jina la faa. Hata ukimuona toka faa, utajua mbona mi humuwaza kila saa. Girl, umeninasa akilini kama kichaa. Ukipita lazima ni kuscan kama x-ray. Nakupa my attention leo, kesho and the next day. Umenikunyo hadi ukani dehydrate. Wafanya roho yangu ya piga nikaye vibrate. Napata ugumu kufuta pumzi. Huyu manzi ya meniacha sizungumzi. Yokimbiza moyo wangu ni kama techno. I'll take no chances kupoteza time na other romances. Slow dances ziwe mtindo. Nataka kuseto, staki tena mawindo. Nataka mina we tuwe tight kama biker. Cause you're my malaika, yeah.
Malaika,
Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she looks like a malaika.
Malaika,
yeah. Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she moves like a malaika.
Malaika,
Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she talks like a malaika.
Malaika,
yeah, she's my
malaika.
So kupenda mimi sina regrets.
Nope.
I've got a feeling our love will be great. That's why I can't wait. Cause I always want you next to me. If I ain't there and you wanna talk, you can text me.
But why is it about me?
Okay, let's see. One thing I gotta say, you're really sexy. Ungefanya Shakespeare, akuwe MC badala ya poet. Cause you fly and you know it. Nasikia tu ni decide. Ukufata hadi unako reside. Once to go inside, tuweza bonga over cappuccino au mvinyo. Feel nimegonga jackpot kama casino. Sizi kukukompea na other chicks. Next to them umewatua wote rangi kalbino. I hope na faku trust hizi hisia. Zikiniambia utakuwa wangu before mwisho wa this year, yeah.
Malaika,
Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she looks like a malaika.
Malaika,
yeah. Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she moves like a malaika.
Malaika,
Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she talks like a malaika.
Malaika,
yeah, she's my
malaika.
Kama soldier akisaka saka kama na pocket knife. Nivo nilivo desperate uwe in my life. Nataka mambo ya weshwari bila tashwish. Kama b-boy 3-pointer kiingia swish. Ndiyo na roga ni kusuth kama lullaby. Yo nikiroga mini smooth kama butterfly. Mina kombianga the truth ma siyezi lie. Niwewe na ota kwenye booth nikispeed my rhyme. So I make something so easy so difficult. Can't you see this is much more than just physical? Sikiza lyrical.
Sikiza girl vila mimi na nena. Moyoni mwangu mimi nakutaka sana. Kila wakati namuomba maulana. Anipe pesa kama lako la kufana. Nakutamani jina mali sex security boy. Wewe ndo my angel.
Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she looks like a malaika.
Malaika,
yeah. Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she moves like a malaika.
Malaika,
Stewie Bona, I like her. Pengine ni juu, she talks like a malaika.
Malaika,
yeah, she's my
malaika.
Yeah, my vibe is better than 2 dozen roses. Niken, K-U-O-S-T, Shaki, Hini Yama Chips, Mandugu DG, Tuts, Miss and Watts. That's right. Stewie Bona, I like her, but she's my malaika. Stewie Bona, I like her, but she's my malaika, yeah.